Kumutima nimfa, chepanji ujo mgele, chavabu za jenia akasambi ogiranga kinga weri wawe nesonyi wa mwatumvire nekwe wakirida kuita nagenda munyobuswabu nenduka olwomwami gyali namusanga lezanga bwake ngaakawakyayi mukama kyavanga abatusole bambi tulipize tuline mwawo konze kwanguma okufuna ebijja binatuyamba okuyiga enjweso ekitalo bannange maka gaabasomyeko tegawomogose sanze kutama nowulira wakagabuzo agatawoma nate mubaana buli nsobi etabula ennyumba ne batabaza omukozi n'abeera kukwatakwata awoza taata gwe mukyamu eno we bafuwa oluzungu lutya n'owulira ng'oswadde n'entuuka muli okubuuza ebafunadde wako omukwano nga kubombye emboozi ewuuma tekimmanyira kulabe nafunyeyo nze ngeyakyala navumiddwa gavuma mpozi ndi bwe tuyinza okubeya naffe nafuluma bwe banvuma ebinnyo kitalo bannange maka gaabasomyeko gegawoma obuse
abantu abayitungamwe